Ite me no nayanai te arohanonga te puna itukui o itukui. Te whenua, te whenua, te oranga o te iwi e, no ngā te puna i tuku iho, i tuku Tūmanako whakapono te aroa, ae no ngā tipuna i tuku iho, i tuku Ka mutu. Kia ora tātou. Song number 3. The name is Hoki Hoki. Sung on the marae. Sung also in the Wharenui. Anei te waiata. Hoki, hoki tō numa i te wairua o te tau. Ki te awhire inga ki te nei kiri e. Ka pine ako ae au ki te pine o te aroha. Ki te pine e kore nei e waikura e. Ka mutu. Anei anō tētahi waiata, e waiata tangi. Here's another song, a waiata tangi. Takura kaue, taurawa ki te pare, kia ngaro ngā takahi e. Te whare o te kahi katoa, hei ngau whakapae, e haumai nei kei waho kei te moana. Kaore aku me kutangi mō koutou, maupuku ko te iwi e, ka mō ai tonu te whenua, Eta kotonei. Kamutu. Ano, anei anō tētahi waiata. O te ingoa ko I te whitu. Here's another song. The name is called I te whitu. It's a waiata tangi. I te whitu, I te waru ahi ahi. Kano au katatari. Kei hera koe e te taue. Kuariro ki te ripoe. Tu moke moke anahau. I waho I te pare nei. Te kapanei ki tō tina nara kia piri mai. Ka mutu. Here's another waiata, a short one. The name of it, of the waiata is E Toru Ngā Mea. E toru ngā mea nunui, e ki ana te paipera, e ka pono tu manako, ko te mea nui, ko te aro. E toru ngā mea nunui, e ki ana te paipera, a ka pono tūmanako, ko te mea nui, ko te arohai. Ka mutu. The next waiata, the next song is a waiata tangi. It's to be sung only on the marae ātea. Whether you are a visitor onto the marae at a funeral, at bereavements, or you are the host, the tangata whenua on the paepae, it can be sung on the marae and also in the wharenui. It can be sung in the wharenui, the time of bereavements. The name of the waiata is Muri Ahi Ahi, and it's a whakatohia waiata, composed by the whakatohia. Anei te waiata. Muri Ahi Ahi e. Ta koto ki te moenga, kara mai te aroha e, e kai kino I ahau, mea te aroha e. Tēnei te mātua. The next waiata is called Taumarumaru Kotera. This waiata can be sung in the dining hall. I've never heard it sung on the marae, and I've never heard it sung at lamentations, at bereavements. So it can be sung in the dining hall. I don't think whakangahau. Anei te waiata me te rangi e whai ake nei. Tau maru maru ko te ra, karapanga mahara, kei heara ko e hine, e ngaro nei. Kei te kai kino te aroha, i te pō, i te ao, i te wakato. Moe iho i te pō, whitirere tonu ake, ko tō tinana. E tu ana mai me a whikau atu, ka e anga wawata, oho ake i te pō, e moe moe ai. Ahau ka tākoto, ka titiro whakarunga, ki ngā kapua o te rangi, e rere ana mai, anō e kau e kupu, e hine e ia, ki te kore e paingia, me mutu no ai. Ka mutu hoki tēnā waiata. Kia ora. I'll sing Taku Rākau again. I think I left one line out, and this is the correct words for this waiata of Taku Rākau. Taku rākau e, taurawa ki te pare, kia ngaro ngā takahi e, te pare o te kahi katoa, hei ngau whakapae. Whakapae uru noa hei hau mai nei, kei waho kei te moana, ka ore aku mea. aku tangi mokau tau mau puku ko te iwi e a mō wai tonu te whenua e ta koto nei ka mutu I konei koe nei te, te tika o te waiata o taku rākau te ora tātau he waiata tangi anō tēnei ko te ingoa tērā te marama. This song is only, it's a waiata tangi. It's sung only, to be sung only on the marae out here at bereavements and in the wharenui also. Bereavements and pertaining to the ancestors have, that have passed on. A native waiata. Tērā te marama, ka rewa mai I te pae, I ahu mai I te muri, I te iwi ka ngaro. Ei, ka ngaro ki te pō, e kore e hoki mai, kia tātau e hika mai, e noho wai. The next waiata, it's a kohanga reo waiata. A waiata for the rangatahi, for the kohanga reo. A native waiata. O te rangatahi, e tu ake nei, ka rangaranga e, apina mai. O matau hoki, kotia mai matau kia kore e me me ha e tako maori tanga au e tahuri mai a kotia mai matau kia kore e me me ha e tāku Māori tanga kia tupu ora kia pua wai ko ngā wawa tuku iho au e tahuri mai a kotia mai matau kia kore e me me ha e tāku Māori tanga kotia mai matau kia kore e me me ha e tāku Māori tanga tāku Māori tanga aue ka mutu. The name of this song is Mā Waira, Anei Te Waiata. Mā Waira, e tau uri mā, te marae I wahone, I mā te tika, ama te pono me te aroha e o ki atu takutangi ki te marae hei hoa hai. tu ngaror ki tere nga piti heke etahi atu me te arohai I mahara hoki au he kai pai te arohai kaore e ia he kai kino au I I runga au o ngā hiwi ka paini ngā taku titiro ki te ara inu here's a short way at just to finish the tape. Me me ko ko e ka po para ire e roto ko e akure apu. Number two.